Wengine watakuja na jina yangu, wengine watakuja wakisema hao ni Mungu. Haya ni mambo yalitabiriwa. So be careful of what you follow. Papa Mogivi. Tumeshaganyikiwa, vicho kama pudding tumeshaganyikiwa. Ai, vitu mpya zinatubeba beba kama chips fuga zinatuteka we. Ai, juzi juzi baburo liodo, magari yalipaga line kwa daro liodo, ili wapate kikombe ya babu juu walisikia inaodogojwa. Ai, pia sai wamemsahau Mungu juu ya kamnyama kana itokwero, nasikia kana guvu baya kama ya dovu, kana tibu magojo balibali. Haya, unajua yule shosho alikunywa tatu mara tatu, mgogo kakujuka akatupa mkojo akatoka bio. Najua Peter Masmoki, nasikia siku hizi ya pandi gari, akikunywa tatu anafiatu anatoa viatu anatoka bio. Ai, ate ate nini hiyo, ate zilishuka bei, zinauzwa hashuki bei, Mungu hashuki bei, he's the same, habadiliki, anaponya uliza Batimayo, ana nguvu uliza Samsoni, ndiye muumba soma Genesis. So after all is said and done, tusisahau Mungu ndio muumba hata hizo kwero, baburo liodo, nini na nini. Neno la Bwana litasimama, hizi vitu zingine zitapita, hizi vitu zingine ni vipara, see the peace you need, yeah. Yes, so tuache kuworship hewa, upepo, wow, to worship the only king. Teachings the papa.